chopper 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 kinywaji ujingo usebe chopper chopper ile toto ikarete mtoto chopper chopper na kazi ulijenge taifa nasema chopper 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 zo chopper uongeze chopper 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 na ujingo kutoka kapa chopper chopper na sara ukayone pepo chopper moja juu moja chini chopper katikati shida zote kibindoni chapa uvunguni na darini chapa pande zote mangaribi na kusini get up, stand up, bandicha bendera jene jane panda ndo tucheze komborera ha, pera, pera, haina kumbwera nalenga ganyavu misigongi besela nasema chapa, 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 chapa chapa, chapa kinywaji ujinga usebe chapa, chapa ile toto ikarete mtoto chapa, chapa na kazi ulijenge taifa nasema chapa, 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 chapa 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 uongeze chapa 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 na ujinga kutoka kapa chapa chapa na sara ukayone pepo nasema chapa kindagati chapa chuo kikuu nasema chapa jungu dogo chapa jungu kuu waonyeshe kama una upendo kweli waonyeshe yeah 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 wakomeshe wenye roho mbaya wote watonese yeah 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 Maradi, chapa kwa midadi chapa nyingi nyingi hata kama zina dadi sema chapa mami dadi sije bodyguardi mana love imeshika sana control get up, stand up, bandicha bendera jene jane panda ndo tucheze komborera ha, pera, pera, haina kumbwera nalenga ganyavu misigongi besela sema chapa, 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 chapa chapa, chapa kinywaji ujinga usebe chapa, chapa ile toto ikarete mtoto chapa chapa na kazi ulijenge taifa nasema chapa 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 zo chapa uongeze chapa 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 na ujinga kutoka kapa chapa chapa na sara ukayone pepo
mini wako komando slum paka machogo love him and the control kimungu siku wache wendo wangu go
Shingo tupo mfereji wa Salenda Bridge.
Tunasema nao sio.
Chafua baba amesema atafua mtaa pili kule.